Rover boy, kiss the Rick.
Oh, da 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 da. Vicky Pandes.
Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai.
Love the way you whine, bubble girl and non-stopping. You looking so fine, fat girl, good looking. Takubai and I, cause your mind no more walking. Sasi twende home, ni kupeleke ka shopping.
Nambi unapotaka kufika, shorty I'ma take you there. Nambi unachotaka kufanya, girl I'ma help you do that. Napenda ukipiga kona, umbo lako kala kuchongwa. Nambi unapotaka kufika, girl I'ma take you there. Nambi unachotaka kufanya, girl I'ma help you do that. Napenda ukipiga kona, umbo lako kala kuchongwa. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai.
This a bigger tune, Mr. DJ Pulito. Me love the way you whine for me, girl, book it up. You looking so fine from your legs to the top. Your whine is so fine, I wanna make you mine.
Nikiwa nawe naona raha, umeniweza kindani. Mtoto ana sura kinyama, mwendo wake kakinyonga.
Kwa kondo na look up, kila niki wake up. No need fi check up, una shine bila makeup. Kwa kondo na look up, kila niki wake up. No need fi check up, una shine bila makeup.
I can be your medallion, shawty, can I be your soldier? Napenda kini angaria, ai, najihisi wa dhamana. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai.
Yo, you my heart desire, when don't an inspire, you make my heart beat high, I'm in a freeze. Kweli weni wangu waki, wengine misitaki kwako niko laki yaki. Girl, you my heart desire, when don't an inspire, you make my heart beat high, I'm in a freeze. Kweli weni wangu waki, wengine misitaki kwako niko laki yaki.
Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na misifai.
Alexis on the beat.